ora baro asomi dosek doro na kamso gaston sanga se je dene kaga dize da isala kanse sabarga muhayin do yuzga monta dino dinani arai mushije bisa bigara galiko bila cha yishira bishite niko bakura kumuga hedi ikipe ya patriotika igatinda umusino wayo wa mbere ntangiriro nziza nkuko twakomeje tubivuga gasana keni shaka kwinjira aracyateza gasana amanota abiri 81 gasana keni macacari kabisa kijana macacari aranyuramo arasezera ntabwo afite igihagararo gitanganye cyane ni muremurego ugereranyije nanjye kuko aransumba ariko ugerageje n'ibisonyezi bindi usanga wenda sayeye atari saye twakwita wenda safasiyoneri cyangwa se sosakireri ni umuntu usanzwe mu gihagararo kuko afite metero imwe na 95 ni muremure ariko hari abamusumba benshi hano arabanyuramo rero ukagira ngo n'undi muntu ikipe ya hupas iri ufite umupira arazamutse Salmo Ezra Aljebei yarashatse kureba ariko biranze akorerwa ajyaho kuba gusimbura ndabona Keni wakoze cyane Keni Gasana wakoze cyane agiye gusimburwa na Mugabe Aritip yinjiriyemo rimwe cyane ari abakinnyi bageze kuri batatu arinjiye mukinnyi Eri Tajeri aje buriya ni Kaje Guhakwa abatabizi ni Kaje Guhakwa ariko baravuze bakirekatizi igihe Kaje hari abantu bakunda kuduhina amazina yabo kandi nko muri siporo cyangwa se muri muzika biba ari byo nkuko twavuze ko nshonza byose n'umukiza Jean Jacques Wilisoni urumva ni izina rirerire cyane
hanyuma Jean Claude nkuko kare nabivuze umutoza w'ikipe ya Patriote arasa nkaho muri aka kanya agiye gutangira kuruhura abakinnyi be birasa nkaho amaze kwizera ko iyi ntsinzi bayitahana amaze kuruhura abakinnyi nka Prince Ibe muntu yanavuga ko muri uyu mukino niwo umaze kugira ama rebounds menshi cyane rebounds zigera kuri 11 zose kuri 7 za ikipe ya Hoopers uza kuisonga mu ikipe ya Hoopers muri rebounds ni Victor Anthony Koko ku munota hasigaye minota 2 ikipe ya Patriots iri imbere n'amanota 81 kuri 52 uyu ni umwanya mwiza w'umutoza kugira ngo aruhure ba bakinnyi
yatangiye kubaruhutsa birumvikana ariko yinjizamo nyine uriya mukinnyi nyine nakubwiraga Erikaje uriya nibwo yinjiye mu kibuga bivuze ko nawe ni umupivo ari n'umupivo no kugira ngo agerageze amahirwe ye kugira ngo anatinyuke igihunga kimushiremo bigaragare ko rero ibi bintu byo kugenda bakora rotasiyo cyangwa se bahinduranya ni ibintu byiza kuko mu makipe yandi hari igihe usanga hari abakinnyi baza wenda kuba umutoza yatinyuka kumushyiramo akabanza kubitekerezaho cyane aha rero biragaragara ko ikipe ya Patriote yo abakinnyi bose igomba kubatinyura niko bimeze aya Steve hirya yaragerageje kenshi ariko biranze ntabwo byose hari metero nkeya akubise kuri ruriya ruziga cyangwa se kuri kiriya kigurudumu biragoranye kuko amateni menshi yo muri basketball aba ari mu ndimi z'imbere biba bisaba ngo dusanishe cyangwa dushake kivarance munito Simon Ame ahereje Itechuku Benjamin Ame agenda aramusubije agerageje abiri ariko bakina ikosa bya si Brigade guhanwa Emmanuel Balogun niyo yinjiyemo umukinnyi ukina nk'umwariye cyangwa se yambaye nimero 0 cyangwa se ubusa yemewe rero edi umuntu yambara nimero yanditseho 0 akenshi aba ari amazeru abiri bikunda rero kuba gitunguranye kuvuga ngo nimero 0 aragiye nimero 0 ntabwo tugira handire urenze muri basketball yansefura rero ngiyo Simon Ame yangere ya ingenia kabiri iranze nguwo nshobozwa byose wagarutse ubu niwe uri kuzuwarori cyangwa se uri gukora akazi k'umumenyeri nshobozwa byose pasi hije hagira intwari ashaka ngeze nzamutse yihuta kajeri kajeri ariko arashaka kugagura na bati ikosa rikorewe nshobozwa rikorewe ikosa n'umukinnyi mitoza ntatuje ikipe ya
Umukino rero mukanya ukaba urangiye umukino urarangiye
uko koko ikintu arangiye rero arangiye kwisinja patio yo mu Rwanda n'abandi 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 bitanga ku akazi kumutoza arari meza akagezeho abasore imanuro ya yari abahaye baze merekani bazikurikije amanota atatu rero muri Kigali arena rero ni mu mucyo cyangwa se kandi na stade yo mu Rwanda iyi kipe mu Rwanda ibonye amanota ngo nyine bahita bashyiraho indirimbo y'ubuhanzikazi Maria Yohana ati intsinzi bana b'u Rwanda dore ni intsinzi y'abana ba Patriot intsinzi intsinzi y'Amerika kandi intsinzi kubera yuko natwe ntabwo twabatengushye kuko amasezerano twabahaye ariko tuzabagezaho y'umukino uyu munsi wa gatanu 15 bayubahirije kandi tunashimira abadukurikiye edi kugira ngo ibirori nawe byakushimishe.
Jean Claude Munyandinda urakoze cyane umukino waberaga kuri stade cyangwa se Kigali Arena wahuzaga ikipe ya Patriot yo mu Rwanda na Rivers Hoopers yo muri Nigeria ukaba urangiye, twakwibutsa ko yari umukino wo mu itsinda A, hanyuma ku munsi w'ejo hazakurikiraho imikino itatu, imikino izahuza GSP na AS Douan, Maputo na Zamalek, Gendarmerie Nationale na US Monastery. Hanyuma icyo twabwira abakurikijwe irya Amerika nuko iyi mikino yose bashobora gukomeza kuyireba banyuze ku rubuga rwa theball.com. hanyuma twebwe na Jean Claude tuzagaruka kuwa gatatu tubagezaho nanone uko umukino hagati ya Patriot na Gendarmerie Nationale yo muri Madagascar uzaba wifashe. Ni uguhera isaha 8 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda, hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bizaba ari saa 2 za mu gitondo, bivuze ko ubu ngubu ikipe ya Patriot niyo iza ku isonga mu itsinda ryabo, ikaba ariyo kipe yonyine ifite amanota atatu, hanyuma ayandi makipe akazakina imikino ikurikira ejo. uburero nshuti mwari mudukurikiye Jean Claude nagiye ngo ngushimire cyane wakoze cyane kuba watugejejeho umukino uko wabaye aho ngaho I Kigali
urakoze cyane Edi nawe gushimira uburyo washoboye kutuyobora kandi ukatuyobora neza gushimira rero kandi nizeza ko nzagerageza uko nshoboye kugira ngo n'umukino utaha ndetse nuzasoza muri iri tsinda rya Patriots nawe tuzashobore kugeza kugeza wakunzi wacu hirya no hino ku isi
Jean Claude ngira ngo turacyafite indi minota nka 20 kugira ngo tuze guhagarika ibiganiro za 12 n'igice zigeze aho ngaho I Kigali mu Rwanda ndabona umukinyi Brandon Costner arimo aravugana n'itangazamakuru sinzi niba ushobora gukurikira ibyo avuga hanyuma muri make utubwire icyo ashobora kubavuga
nibyo koko barimo barambuhata ibibazo ndasaba ko na kwegera cyangwa se kuko ahantu ndi ahantu asa nkaho yitabiye gakeya kugira ngo ijwi rishobore gusohoka neza ibyo byasaba ko mpita negera kugira ngo nyine ngire ibyo wenda nakurikira ariko biragaragara ko kuyenze cyangwa se amahirwe y'imbere ari guhabwa abari gufasha amashusho ariko ibijyanye n'uko twenze ntabwo dusenguha bidashobora kwegera akavuga ati se arimo aravuga iki icyo ari cyo cyose nubwo tutamufitira ariko igihe kigiye kugaragaza nyine kuko ari ikintu gisize yamenye
hanyuma Jean Claude nta kibazo ibyo ari byo byose turaza kumva icyo aza kuba yavuze reka twongere dushake zanararibonye muri sport hanyuma nazo dore ko zari zavuze ko uyu mukino ushobora kurangira ikipe ya Patriots yegukanye intsinzi cyane cyane bakurikije ibyo bari babonye mu gice cya mbere reka tubashake hanyuma baduhe ibisobanuro uko babonye umukino urangiye hanyuma nicyo bavuga ku yindi mikino iteganyijwe ariko wowe ukurikize gahunda y'iyi mikino ku munsi w'ejo muri iyi mikino itatu yose izaba urabona umukino abantu bakwiye kwitega cyane ni nk'uwo Jean Claude Ranyuva Jean Claude ndibaza ko ahuze gatoya ariko nkuko narimbi babwiye mukanya turaza kuvugana na zanararibonye muri sport kugira ngo zigire icyo zitubwira kubijyanye n'uyu mukino umaze kurangira aho ikipe y'u Rwanda Patriots yanditse amateka kuba ariyo ikipe ya mbere ibonye intsinzi ya mbere muri rushanwa ya Basketball Africa League ribaye bwa mbere ku mugabane wa Afrika rikaba ririmo kubera I Kigali mu Rwanda umurwa mukuru w'u Rwanda muri Kigali Arena ikabitsinze ku manota 83 yose ikabitsinze ikipe ya Rivers Hoopers Jean Claude Munyandinda turi kumwe Jean Claude Munyandinda ashobora kuba ahuze gatoya ariko kuri telefone Jean Pierre aragarutse Jean Pierre umukino urarangiye mwari mwavuze ko ikipe ya Patriots igomba gukora iyo bwabaga kugira ngo ari amanota cyangwa se kuriya kujya imbere mu gice cya mbere ibikomeze bigaragara ko umutoza yakoze akazi ke kugira ngo iyo ntego ayigereho igice cya nyuma uwo wakibonye ute Jean Pierre
murakoze Edi Rwema kongera komaka kanya nagira ngo nkubwire ko umutoza ibyo yakoze byo nibyo byasabwaga n'abanyarwanda kuba abashije gutsinda uyu mukino wa mbere ni n'amahirwe yo kumutuma azazamuka mu itsinda kuko imikino ibiri asigaje nakubwira yuko ikipe yo muri Madagascar iyo ntabwo yigeze imugora nubwo bigeze bakina ku buryo rero kuzayitsinda yego ntabwo azazinjika ariko ashobora kuzayitsinda akazazamuka mu itsinda ari uwa mbere hanyuma ngarutse ku mutoza icyo yakoze cyangwa se icyo yasabwaga ni uko tugeze avanaho ku mugani wa Jean Claude Mwambi nk'uko yavuga ati ntarekure ntigeze arekura rero karitsiye ebyiri za nyuma ari iya gatatu n'iya kane navuga yuko yazikinye neza koko iyi kipe ya Rivers ya Pasi ntabwo igeze imidendere niyo mpamvu rero navuga ni intangiriro nziza ku banyarwanda ni intangiriro nziza kuri Patriot ahumva rero ko n'indi mikino ubu bimuhaye umwanya wo kuzatuma abasha kwitwara neza nk'uko twabivugaga mu gice cya mbere
ikigaragara ni uko ikipe ya Patriots bimwe mu bintu umuntu yavuga ko yakoze neza cyane ni ibijyanye n'ama rebounds cyangwa se kuburizamo amanota yagombaga kwinjira y'ikipe ya Rivers Hoopers kuri wowe ubona kuba babishoboye ni iki cyabiteye ni iki kibiri inyuma
kimwe mu byabiteye cyangwa se icyatumye babasha kubikora ni icyizere bihaye nari nakubwiye yuko ubwo igice cya gatatu cyatangiraga karita ya gatatu yatangiraga icyo umutoza Aaron Major yagombaga gukora ni ukubabwira ko umukino ari nk'undi ikipe ari nk'indi nta kiri buhinduke niyo mpamvu rero icyo cyizere bigiriye kumva yuko bashoboye kumva yuko ikipe nta kibarushije aricyo cyatumye ziriya rebound babasha kuzikora kandi bakabasha gukina neza ndetse bakagumaho nk'uko munyandiko yabivugaga buriya iyo utangiye ukora mubwira ngo karita ya mbere wabonye yuko ipo ntoya baboye baza kuyitoza ikipe ya Rivers ibari imbere ariko karita ya kabiri iya gatatu ndetse n'iya kane ntabwo bavanyeho ni nayo mpamvu umutoza yababwiye ati umukino w'impundi ntacyo babarusha kuba abenshi muri bo barakinye bahanzika muri NBA ntacyo biri buhindure ni nayo mpamvu rero mugomba kwigirira icyizere kandi ngira ngo wabonye yuko muri karita ya kane abakinnyi navuga ko nk'uyu musore Kosina ndetse na Prince Imba asa nk'aho yabaruhukije kuko yari amaze kwigirira icyizere ashyiramo abakinnyi b'abanyarwanda kugira ngo nabo babashe kwigaragaza kandi bashyire na cya gihunga bumve ko bashobora gukina nabo nta mpungu
muri uyu mukino wavuga ko abantu benshi barimo baraha amahirwe Brandon Kosina kuba ari we mukinnyi witwaye neza kurusha abandi ndetse ni nawe watsinze amanota menshi mu ikipe ya Patriots kuko yatsinze amanota 20 yose uremeranya n'abavuga ko ari we mukinnyi witwaye neza muri uyu mukino
cyane rwose ndemeranya nabo kuko niba yabashyira ngo nk'uko nawe wabikurikiranye amanota 20 ntabwo ari makeya ikindi twavuga ni uko nubwo yabashije kuyatsinda ariko yari afite abandi bamufashaga bamugezaga iyo mipira ni nayo mpamvu nakubwira yuko basikete isa nk'aho ari umukino wa korekitifu ntabwo ari umukino individuweli ni ukuvuga ko niba ari umukino korekitifu babasha gufashanya afite ababashije kumugezaho iyo mipira kugira ngo abashe kuyishyira muri ka gapaniye cyangwa se muri ka gakandara nk'uko munyandinda yabivugaga ni nayo mpamvu rero kuba bamugira umukinnyi mwiza ni uko hari icyo yabashije kugeraho kandi yabashije gukora nk'uko byagaragaye
iyi ntsinzi ivuze iki kuri Patriot
iyi ntsinzi ya Patriot icyo ivuga ni kuzamuka batavanyeho ikipe ya Munasiri muri Tunisia nubwo bazakina nayo izaza yikandagira ntabwo ari ya kipe twavuga yuko izavuga iti ikipe ya Patriot ni ikipe yoroshye nk'uko bari basanzwe babimenyere kandi koko ni ikipe twavuga yuko itari ifite ingufu zikomeye ariko abakinnyi bongeyemo yewe ndetse n'uriya muraperi nk'uko mwakomeje kugenda mubigarukaho Jokor nawe nubwo yaramenyewe mu muziki ariko yerekana yuko no mu kibuga abishoboye ikindi igihe gito babanye ni icyerekana yuko ubu noneho tumwe mu dukosa twagiye tugaragara yenda nkatwe tutari abatekinike mu bijyanye n'umupira cyangwa abatoza umutoza agomba kwicara akadukosora ni ukuvuga ngo rero iyi ntsinzi irabereka ko byose bishoboka iyi ntsinzi irabereka yuko nta na kimwe cyananirana nkuko mnyandimbe yabivugaga avuga ko mu kuzamuka bashobora kuzamuka ari ababeteruza cyangwa se bakazamuka bari ku mwanya wa kabiri kuki bitashoboka n'umwanya wa mbere bashobora kuzamuka bawuriho icyangombwa ni ukwigirira icyizere kandi biragaragara yuko kuba babashije gutsindira ikipe ya River Stoppers ikipe ikomeye yo muri Nigeria birabaha icyizere yuko n'indi mikino bashobora kuyitsinda kandi byose birashoboka.
Jean Claude Munyandinda turi kumwe. Ego wowe Jean Claude Munyandinda hari icyo wifuza kubaza Jean Pierre?
Jean Pierre ni urani vaneza.
Ndakumva Claude.
Wiriwute weekend ya wagenzi ko Jean Pierre.
Weekend navuga yuko giye ku ruhande rwanjye imbere nziza koko niba ikipe ya Patriots yaje gutsinda iyo ni imwe mu byo navuga yuko weekend yagenze neza n'umukunzi wa basket.
Ikibazo nakubaza navuga ikipe ya Patriots yitwaye neza mu mukino ufungura nta gihe kirashira imaze guhataza umutoza mushyashya uriya munyamerika Alan Major bavuga ko ukuboko kwe kwatangiye gukora igitangaza cyane ko nta ukwezi kumwe akaba ageze ku bintu n'ibingibi cyangwa se bavuga ko n'ubundi nuko abakinnyi be basanzwe nyira experimente yaje ari nko gushyira reponsibilizi cyangwa se bavuga ko hari abatoza benshi bagiye batoza ikipe ya Patriots bavuga ko uyu nguyu yazanye agashya.
Ntabwo twavuga yuko yazanye agashya. Icya mbere ni ukuba abakinnyi bamwiyumvamo, icya kabiri ni ukuba nawe yiyumvamo abakinnyi. Ni ukuvuga ngo niba abakinnyi bamwiyumvamo nawe akabiyumvamo kandi akabona yuko bahuza, nta na kimwe badashobora kugeraho. Rero ni ukuvuga ngo uko kwezi kumwe amaranye nabo arabona yuko namara amezi abiri ashobora kuzakora ibirenze ibyo yakoze mu kwezi kumwe. Icyangombwa ni ukumva inama z'umutoza kandi umutoza nawe akumva inama z'abakinnyi n'ubwo abatoza ariko nabo bamugira inama, baramubwira bati tubigenje gutya, dukoze gutya. Ukumva rero ko ikiba gikenewe hagati yabo ni ubwumvikane. Iyo ubwumvikane bwabashije kuba bwiza rero ntacyo batagera.
Turi kumwe kandi na Jean Claude Kanyamahanga, nawe uyu mukino wawe ukurikiye mu gice cya mbere ubwo cyarangiraga twaganiraga usa nkaho tuvuga ko umukino wa basketball ari umukino uhinduka buri munota buri segonda, ko ibintu bishobora guhinduka, ariko ikipe ya Patriots yashoboye kwigaranzura ikipe ya Rivers Hoopers, umukino ukaba urangiye iyo kipe ifite intsinzi ku munota 83 kuri 60. Wowe icyo ukuye muri uyu mukino ni iki Jean Claude?
Ya urakoze cyane, ngira ngo icyo nkuye muri uno mukino nyuma y'isinzi ya Patriots ikanayiguye cyane dore ko itsinze iri ku ikipe ya Rivers Hoopers. Ni ijyanye navuze n'ubundi ubwo agace ka mbere karangiraga, ino ekipe ya Rivers Hoopers uko yatangiye itsindisha cyane cyane Propwe amanota yose y'isatu ari nayo yatsindiragaho, nuko bibaye nk'ibyanga muri zino karito ebyiri za nyuma. Noneho ikipe ya Patriots igasubiye ko yari ifite abasore babo bagamba ngo ibe ndetse n'abagenzi be ba hanyuma n'amahitamo menshi ku basore b'abameneri kandi bazi gusuka. Ubona yuko rero byavuze n'umutoza Alan Major n'ikipe ya Patriots kuba igumye mu mukino, noneho bigahita binabangamira cyane ikipe ya Rivers United na ko Rivers Hoopers ikipe yatangiye mvuga yuko isa nkaho kwa kwinjira mu mukino mbere, ariko Patriots ifite abasore b'abahanga cyane banabigaragaje kandi kuri buri post yaba guhera kuri abo bapivana bwaga yaba Prince Ibe n'uyu musore wagiyemo nyuma uyu ndizeye byafashije ikipe rero ya Patriots. Kandi ubona yuko usibye wenda nka Gikor n'ubu nagaruka kuko ni umusore kugeza ubungubu, n'umutoza Alan Major afite n'akazi gakomeye cyane ko gutuma wenda azana fitness, kuko nta kindi kibazo afite usibye fitness, kuko afite uburyo ni umushuteri ubona ko anafite basket muri aho wenda kijyanye na fitness nicyo gidahari. Naho abandi basore ubona ko bari tayari, yaba abakinnyi ubwo ndavuga bano babanzagamo ndetse na bagedi team ubwo ni bano basore bagiyemo nyuma nko muri kati ya kane muri rwego rwo kugaragaza ko n'ikipe banayirishije bashyizemo bari abasore bose bakora n'ikipe yose, ubwo ndavuga bari babanjemo bavamo bajyamo basimbura. Ni ikipe Patriots rero nziza iri organize icyo Jean Pierre yaravuze cy'uko nyine wa mugani kumvana ku mpande zombi, umutoza basa nk'aho bamwiyumvisha mu gihe gitoya n'abakinnyi bumva ibyo babwira. Match irangira rero ikipe Patriots itsinze mu kugira effectif ndetse n'amahirima akomeye ndetse no kumvikana muri rusange.
Hanyuma Jean Claude Munyandinda, ndibuka ku munsi w'ejo twarimo tugerageza gushakisha itsinda ry'urupfu muri iri rushanwa, biragaragara ko koko itsinda A ari ryo tsinda ry'urupfu cyane cyane ko ikipe tutahaga amahirwe ko iza mu makipe ya mbere muri ryo tsinda ubu ngubu niyo iyoboye iryo tsinda mu nyandiko
ah nibyo koko twarabivuze turavuga tuti kuba ikipe ya Patriote iri iwayo na byo birayizamura bikayishyira ku rwego rutuma twavuga ko nayo nyine ari ikipe ntabwo ari agafuka ivuga rimwe nicyo cyatumye rero tunemeza ko iri tsinda rya mbere ryo kwitonderwa none biragaragaye gusa nyine byaterwa n'uko ikipe ya Rivers ikwazi kwitwara muri iyo match izakurikiraho kuko ishobora kwigira izina ngufi ibyo kwita iri tsinda ko ari ry'urupfu rikabirangiriye aho ariko tukaba twakwimukira ku yandi matsinda kuko yari atsinda rya gatatu na ryo itsinda ririmo Zamalek yo mu Misiri itsinda ririmo Sudan y'Epfo yo muri Senegal ndetse na ikipe ya
GS Petrol
complément sportif de pétrolier ikipe yo muri Algeria nayo ni ikipe twavuga ko ikomeye cyane cyane iyo imitegurire n'ibindi bushobozi ifite gusa nyine ntekereza ko nkurikije ibibereye hano navuga ko wenda ahubwo hashobora kubaho gutungurana za kipe twajyaga tuvuga ngo zikomoka mu bihugu byo ku gasongero bya bindi bitandatu ari byo nyine hari za Misiri hari Senegal hari Maroc hakaba Tunisia ndetse na Angola ugasanga birahinduka ugasanga ikipe igize icya iratunguranye igiye muri amakipe atandatu yaturutse hasi ikaba yinjiye muri kimwe cya kane kirangiza ndetse ikaba yagera no mu mikino isoza aha rero nicyo cyiza cy'imikino igihe kigatunguranye ugasigara wibaza ngo ejo bundi hazaba iki aha niyo mpamvu nyine usanga umuntu akareba akishima ariko n'ejo agakenera kugaruka hejuru
hanyuma Jean Pierre mu gukomeza kugira ngo uyu muvuduko ikipe ya Patriote itangiranye ukomeze barasabwa iki mu magambo make cyane kuko nibigera n'igice turasoza kino kiganiro
murakoze Edirwema mu magambo make navuga yuko bagomba gukomeza umurindi ntabwo bagomba kuvanaho imyitozo icyo kibanze nk'uko mugenzi wanjye Kanyamahanga bivugaga avuga yuko buriya Joker ikintu kijyanye na fitness agomba kucyongera n'ibyo baba ari cyo bongera ariko cyane cyane bakomeze bakore nka ekipe nk'uko nari nabivuze bumva inama z'umutoza mutoza nayo yumva inama zawe murakoze
Kanyamahanga ni iki bakwiye gukora
icyo bakwiye gukora kiroroshye ni ugukomereza nk'uko uyu munsi bakinnye umukino mwiza abatsinda ubu ndabuvuga abantu bafite ritike vasi yose byabakundiye uyu munsi bitandukanye wenda nuko twabitanga ipfiriri ndetse by'amahirwe afite na n'ubundi cyabigera kuba bafite abapivo beza kuko burya iyo ukina n'ikipe ufite abantu basuta ariko wowe nta bapivo ufite wenda bakora ribawundi byakugora ariko kuri Patriote uyu munsi yateze ufite abapivo beza ubwo rero bakomerezeho navuga ko inzira batangiye uyu munsi kuba wenda berekana yuko bari hejuru muri poste zose ubwo ndavuga imyanya yose hanyuma bakaba na tayari kuba imipira bayaka ubwo ndavuga adiveriseri kuko bafite abasore nk'abashobora byose n'umukiza nka gukora amasiri twaka imipira abadiveriseri byakunda muri mace zitaha bamutse bagendeye kuri iyo nzira gukomerezaho no gukomeza gukoresha abasore n'ubundi bari kubafasha kuko n'ubundi ubona ko ikipe ziri tayari byakunda rwose
Jean Claude Munyandinda mu masegonda make cyane umukino abantu benshi biteze ku munsi w'ejo n'uwo
twavuga ko mu mikino itatu iteganyijwe hari uzahuza AS Douanes na Groupe Sportif de Petrolier yo muri Algeria ni umukino uzaba ukomeye niyo nakwita ko ari uzaba ukomeye cyane cyane nyine aya makipe ari amakipe ari mu bihugu Algeria na Senegal mu bihugu bikomeye muri basketball wa Zamalek na Ferroviario y'i Maputo biragaragara ko umunzani waba uhegamiye kuri Zamalek nk'ikipe isanzwe ari ikigugu undi mukino uzahuza Yes, Monastir ndetse na groupe na gendarmerie nationale yo muri Madagascar ikigaragara nuko haho ni uruca abana rwose nuko najya nkora bimwe bita gutega cyangwa se gukora betting nahita nshyira kuri Yes Monastir ko ni ikipe ikomeye ikipe yabigaragaje nubwo nyine gutungurana bibaho ari nabyo bituma duhurura tukaza kureba ariko yewe ndabona amahirwe ari aya Yes Monastir akubwira nti mukino ukomeye nuzabanza kumunsi w'ejo AS Douanes na groupe sportif de Pétionville
Jean Claude Munyandinda umunyamakuru mugenzi wanjye w'ijwi rya Amerika wamfashije kubagezaho umukino uko wabaga i Kigali Jean Pierre Habimana na Jean Claude Kanyamahanga nagira ngo mwese mbashimire cyane kuba mwigomye umwanya wanyu kugira ngo tuganire kandi mbifuriza umunsi mwiza kugira ndagira ngo gusa ndarike abakunzi b'izwi rya Amerika ko tuzagaruka kuwa gatatu tubagezaho umukino hagati ya Patriot na Gendarmerie Nationale yo mu gihugu cya Madagascar. Kuva hano i Washington DC yari Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza umunsi mwiza.
Na ya mbere nyafrika y'ubukino w'intoki wa basketball rivera mu Rwanda.